mane tegereze dali sanyuli amalembo baba we walu bakama bange sibalimba ebigambo byense n'obwotunula mu ngwe kyolaba ekikunyiga omutima ate abalala kye kibawa essanyu enolobanakibiina wabula mpolampola temukuba ezinaatuswaza ziwomere mumaziga gente n'oluyimba lugenda nambuutu nkubira engoma kula ndime ezizuukusaba afa munnange temugayaala nnyo I'm